sauti yangu inafika mbali. Ndo maana wanangu wananikubali. Jamani, sauti yangu mimi inafika mbali. Ndo maana wanangu wananikubali. Yani sauti yo, sauti yo, sauti, 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 sauti inanifanya niheshimike, sauti inanifanya nisikike, sauti inanifanya nikubalike. Sauti yangu, 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 sauti yangu. Ndo maana wanacheza na mashabiki wananipenda. Ndo maana wanacheza na mashabiki wananipenda. Ndo maana wanaruka natapandisha mizuka. Aba mjini sina kazi wala kibarua, sauti yangu inanifanya nishikishiwa. Jamani, sauti yangu, 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 sauti yangu. Yani sauti yo, sauti yo, sauti, 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 sauti inanifanya niheshimike, sauti inanifanya nisikike, sauti inanifanya nikubalike. Nasema ndo maana, ndo maana, ndo maana, ndo maana, ndo maana, ndo maana.
Wanacheza
sauti yangu,
wanaruka
sauti yangu,
wanacheza
sauti yangu,
wanaruka
sauti yangu. Adijetini Mr. Bakola piga wacheze,
Adijetini Mr. Bakola piga wacheze,
Adijetini piga migoma watu waluke,
Adijetini piga migoma watu waluke.
Nena Bagala wanapocheza wanatalia, Jalambe wanapocheza wanatalia, Matitu wanapocheza wanatalia, Jamazi wanapocheza wanatalia, Nasemaya wanatalia, wanatali na wanangu wanatali, oh, wanatali hapo kati wanatali, oh, wanatali ai wewe,
wanatali
wananitaga MC Mchina Tiger mnyama, watoto wa Bagala, ah, wanangu wa kibendela, we injini ya miladi. Asikia hapa kwa mara nyingine tena, niko na tini Mr. Bakola, we wanangu wa Mbande, watoto wa Kisewe, watoto wa Kongoe, watu wanangu wa Kisembule, watu watoto wa Karimchungwa, wanangu wa Bichi Mausi, watu wanangu wa Bisa Tini Chama, wesile kidupu rais wa Korea, Ambatu hapa tena, Zoni, Zoni, hii ni ujumbe, watu wanangu wa Kochaga, watu